ayagala danku sisinkane nenonyako ne uwone mbulwa naye mukama bwankesa munango bucya buziba kama katonda kumpadde bangamba woyita siwangu eyayine emirembe gyabula bosuloka batewebaka munange nkusaba tokaba yadde ebikuluma bingi nnyo obulamu bukugezesa tewasuubira okuyamba tebayamba abaali mikwano gyo bakyuka ab'oluganda lwabo bakuwa omanye abantu mu nsi eno bakyuka kunno leero ye mulaba ekya ebyewalina byeggwawo byabula ebintu by'ensi eno bwe bityo manye omu katonda yatakyuka abange katonda yatagwawo olina katonda olina byonna yadde abantu abo balungi naye tobesiga bambi abantu abo balungi naye sibesiga ne katonda akyogera ntakolimiddwa eyesiga omuntu bintu byensi eno birungi naye tebibeerera bambi ebintu ebyo bifuna tebikumalanga mu ssebo kwesiga katonda yatagenda kukulekanga suubi lyolibenga mu katonda yatasobola kukuyiwanga okukyawa tokyawanga natakwagala mwagalenga tosobola kumalawo kibiina kibi walumu enjala muwengaye wawejjawejja muwengaye olikola otyo ng'olowangudde abakwagala katonda yebasibwe batakwagala tebakulumya mutwe tosobola kuganja eri bonna totyanga bikusukudde oyitanga mukama atasibwa nga dawudi goliyasika mukuba olaba amazima togadduka yadde munnange kakawa duka mbiro gasisinkane mwe mulibeera emirembe gyo nabu katondo bwobukoya okomewo eri eyakkola bamukupapirira todduka olindeko katonda wo jukirange yakubumba okomewo omuweereze bolibango kaddiye bambi togenda kwejjusa tononyanga kusanyusa bantu ofuna empeera muko fubanga mu buli kyokola osanyusa omutonzi wo yadde abantu abo balungi naye tobesiga bambi abantu abo balungi naye sibesiga ne katonda akyogera ntakolimiddwa eyesiga omuntu bintu byensi eno birungi kumalanga musebo olina kwesiga katonda yatagenda kukulekanga suubi lyolibenga mu katonda yatasobola kukuyiwanga